This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Alright, kyamphulaphula sekhaya xa ixesha lethu ngomizuzu ilishumi elinesibhozo ibethile intsimbi yesixhenxe usaphulaphule iRadio K Pulpit 7 to 9 a.m. Siyafumaneka ke napha ku-www.kpulpit.co.za. Sikhona nakufacebook bethunana @729kpulpit, kutwitter @729kpulpit. Malusi kandimande esithi woza Thixo wethu, ke na ke usisondeza pha kuye ke umama Thomas. Ndinethemba elikhulu into yokokubana siyamfumana. Molo meme khaya.
Molo futhi Anele, molweni kuRadio K Pulpit.
Ninjani namhlanje?
Siphilile kakuhle enkosi, sendihle uThixo.
Ndiyabulela. Nkosi yam. Usisikholeke bengenile pha esithi yehla moya oyingcwele.
Awu nkosi yam.
Yehla moya oyingcwele. Usebenze apha.
Usebenze apha.
Nangu Malusi ngoku esithi naye woza Thixo wethu.
Siyambiza uThixo.
Mama mandithathe izintambo ndizibuyisele kuwe. Ndiyayazi into yokokubana ubhizi ukude nekhaya, kodwa you will never be busy for uRadio K Pulpit. It means a lot loo nto leyo kuthi. Mandithathe izintambo mem ndizizise apho kuwe.
Ndiyabulela futhi Anele, ifavor uzawundenzela yona kule 10 minutes ishiyelikhile sinayo. Kuba xa usiva ngathi andisondeli ku-amen, uncedise ngo-amen.
Amen.
Unkhumbuze njengo-amen futhi Anele, uyawuthi wawuthi amen, ndisondele ku-amen.
Amen. Ndiyabulela ke mama,
sakwenza njalo. UThixo, uThixo ngumdali onguYehova oyinto yonke kuthi, our shepherd osilondayo. Ngoba ndikule ndawo yase-KZN sendingenwe sisiZulu, uJehova uyasilonda. Nkosi yam, Nkosi yam, bonge ngamaxesha onke ngezinto zonke. Nango sesilonda namhlanje uyasikhumbuza, usibuyisela kwincwadi yendalo, incwadi yemveli. Uthe namhlanje sibonisane ngoGenesis chapter 32 xa sizawuthandaza. Sibonisane ngoGenesis chapter 32, siqala kuverse 24, ndawukhawulezisa kakhulu ukuyifunda. Siyophela ekugqibeleni kuverse 30, sawutsiba nje ivesi ibenye kuyo. UYakobi wasala yedwa, kwazamana indoda naye kwade kwathi chiphu ukusa. Yakubona ukuba ayineyisi, yachukumisa usikotyana womlenze wakhe. Wancothuka usikotyana womlenze kaYakobi ngokuzamana nayo. Yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki ukundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Nguverse 26 lowo, undilinde kuloo ndawo. Yathi kuye, ngubani na igama lakho? Wathi ndinguYakobi. Yathi igama lakho kawusayi kuba kusathiwa nguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli, ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa, sibele kuverse 30. Yamsikelela khona uYakobi wayithiya loo ndawo igama eliyipeniyeli kuba wathi ndibonene noThixo wahlangula umphefumlo wam ngathi khapha ilanga ukudlula epeniyeli etsingxela ngomlenze wakhe. Bakhonzi zithandwa kule ndawo kaverse 31 mandime sibonisane ngento ezintathu kule ndawo sifunde kuyo kuverse 26 uthi yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki kundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Akhona amaxesha to wrestle with God. Akhona amaxesha nibuza nimibuzo noThixo back and forth, ping pong. Kufane noJob ngenye imini exakene nezigidimi, emva kwesinye isigidimi sizomxelela iindaba ezingemandanga. Waxakaniseka kodwa emane ziphulula. Athi yena ungumhlawuleli wam, uhleli yawusukeme phezu kwethulu lomhlaba, andihlangule kodwa iphinde ibuye intandabuzo, ngoba singabantu iyabuye intandabuzo. Sawungena ekuxhunenekeni, sawungena phantsi koxinzelelo njengoxinzelelo esilubonileyo ku-2019 no-2020 bakhozi. Sangena ku-2021 sicinga uba kuzaba ngcono, sade sathi Thixo uyahlangula, kanti kuse-eli
senyeleni.
Sisezawuthingxela ku-2021 yathi igama lakho awusayi kuba sathiwa uNguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli, ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa ayathinti somagama emveni kowuphumela ezintweni. Kukho abantu ebebengene bengootshatileyo, bengoo-couple of the year, baphumela kwelaa qala ku-2021 bengabahlolo nabahlolokazi, ngoba yatshintsha igama. Uzawudlula endaweni, xa udlula esiganekweni kunabekho umahluko kuwe. Abanye batshintshe bangosi sisimakoti. Abanye bathinte bangosisimakoti, abanye bathinta bangosithembu. Izinto ngezinto esizifumeneyo emveni kwesiganeko. Ndiyafuna oba uzifuna oba ubani na ke wena igama lakho litshintshele kubani na wena igama lakho. Igama lakho litshintshele kubani na elikayakobi latshintsha watshintsha igama oba nguSirayeli. Kanti iblessing yeza emveni kwegama elingusirayeli. And then yamsikelela khona uYakobi. Wayithiya loo ndawo ukuba ligama elipeniwela. Kuyilibali indawo yesiganeko. Awuyilibali indawo verse 31. Awuyilibali indawo odibene kuyo nelanga lathi khapha ilanga ngoba ngesixesha besajijisana nesithunywa, ngesixesha besajijisana nendoda engenagama engu-anonymous, ngesixesha besajijisana nokufa, ngesixesha besajijisana nesigulo, ngesixesha besajijisana ne-abuse of drugs and alcohol in the house, ngesixesha besajijisana ne-failure. Uthi soyiqalile into uyibonile enkazimlo iske ingene ubumnyama bungene phakathi ikubhide into phakathi endleleni. Ngesixesha usajijisana ne-state of confusion itshintshe indawo igama layo nayo uyibize ukuba yipeniyeli ngoba ulibonile ilanga kwathi khapha ukusa. Kuyeza ukusa nawe usajijisanayo. Wena usajijisanayo ungekaqhawukelwa ngusikhotyana. Ndifuna ukuthembisa le nto mntana sekhaya. Kuyeza ukusa ndivela khona iinyawo zinotaka bendihlelahlala ethokothokweni soba umnyama kwiminyaka emithathu edlulileyo. Ungenandibona ngoba inkazimlo kaThixo ngaphakathi ibindikhanyisa. Ungenandibona uba ndiyasayinisa ebusuku wena ulele. Andilelanga kusukela ngo-12 o'clock ebusuku. Ndibona ezinto ngezinto ndiyajijisana. Kuthi kosikhaphilane ngo-5 ndibulela.
Ndibulelaoba
elungile ngoba ingaphakathi inqoba yakhe ngoba naleyo imini ndiphinde ndayibona. Kasikhaphilane.
Ndayikhetha
indawo ndayibizwa uba yipenye. Indawo beseziyikrarha liyatshintsha igama. Nankunaomi ngenye imini engena kumhlebo kumnzima onaomi yagoduka ubuya utshitshisana washiya zonke izinto waselwa ngumntu wonke waba ngumhlolokazi waba ngumama aswelekelwe ngabantwana xa jika ebuyele khaya xa bembona bembingelela bethi nanku uyawunaomi wathani ukundibiza uba ndiwunaomi thini ndingumara ngoba umphefumlo wam wenze
wakhaatshintsha
umphefumlo ube krakho umphefumlo ngaphakathi kum tshintshe nekhala le complexini le yobuso ngenxa yembandezelo ongene kuyo. Ndifuna ukunikela ithemba kuyezukusa athi umbhalo lichule a storm may endure for the night
but joy.
Oh, tears may come in the night ube manzi umqamele.
But joy.
I want to tell you this but joy.
Hey,
but joy
comes in the morning.
The joy of Christ it comes in the morning.
Yes, ma'am.
It is a peace that surpasses human understanding. Apho singakwaziyo thina ukuyiunderstanda it surpasses human understanding. So asimelanga uba siyiunderstande ingaphezu kwengqondo yethu nokwethu kukuqika. That is the joy that comes in the morning. Abantu bakubuza banjani nantombi ingqondo yakho isebenze njani nabhuti ingqondo yakho isebenze ngexesha beyazi imbandezelo ogqiba uphumela kuyo. Kanti uThixo ujonge endaweni ngawe.
Uthixo
ujonge endaweni ngawe uYakobo usendleleni egodukayo. Uyakobe usendleleni egodukayo uhambise ngaphambili iinkosikazi zakhe zombili uhambise ngaphambili uRachel uhambise ngaphambili uLeya ngoba kaloku uxakene nento woyika amehlo kabhuti wakhe awaba kuye yonke into waba nentsikelelo le yambala wemka wasabela kwalabhani kunikwaninalume wabuya uyabuya ngoku ubuyela ekhaya ngoba kuzo zonke izinto zakwenzeka ukhumbula ikhaya yagoduka Yakobe akene noEsau uyayiyoyika uba uzamthini uEsau ngoba belingqumbo yakhe yeminyaka 14 years yengqumbo kaEsau imele uba ipakisheni kula ndawo ayijongileyo kuyo woyika mehlu kaEsau wathumela zonke izinto ngaphambili washiyeka yena kweli qala lejoba washiyeka yena kweli qala lomlanjana wathumela neenkamela zakhe zonke nempilo yakhe ngowathi kubasebenzi bakhe zenithi xa ebuza zenithi xa ebuza nithi umkhondazana wakho uYakobi uyalandela ngasemva kodwa uthenaphi sipho akunika sona uthenga uxolo.
Wow.
Futhi alele.
Yes, ma'am.
Ubulela uThixo nangentsunguzi yesithokothoko sobumnyama athe wakudlulisa kuyo. The operative word is that iyadlula.
Ewe, ma'am.
Wayesa ngokuthuma
bonzalayo
athi iyadlula nale. Oh, Thixo makasisikelele mawasanele nkosi yam. Xa singena kobusuku uba namhlanje sithi siyabulela bawo siyangena kwi-season entsha ye-harvest. Siyangena kwi-season entsha apho sizawuphinda sitshale. Bakhona bazawuvuna ngoba batyale eli ngewinta kodwa bazifukama izinto zabo phansi komhlaba ngokuziva umtshula ngoba kaloku bekufuneka iseqala lembiwo ngokuthi yantshula ke ngokuzithole zabo bazazisencesela ke ngelizwi likaYehova thina baqalayo thina basaqalayo ke ngokugeresha umhlaba silungiselela ukutyala wanguthixo nganisa imvula yakhe ekuseni this is our morning siyambulela uthixo udlule ukufa udlule ukugula udlule ukubandezeleka nokuxinzeleka nokuphela kwamakhaya ngokusiqala phansi kuGenesis siqala phansi
ukukunangona phakathi
ube nothixo phakathi ngoYesu Kristu inkosi yethu amen
Father, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. We come before you, Father, not because we are holy, but we understand that it is because of your grace alone, Father.
Hallelujah.
Na babantwana bakho thixo namandla. Uyazazi isidingo senhliziyo zabo. Uyakwazi thixo namandla. Ukusokola kwabo, uyakwazi thixo namandla. Bambi thixo wethu bawe bevuka thixo namandla onke. Bengazi inkosi uba mabaphume babheke ngapi moya engcwele. Touch them, Lord, right now.
Yes, Lord.
Heal them. Nikeza thixo namandla ithemba kubo moya engcwele because ayikho thixo wethu into emnikeza umntu uba makakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwethemba. Moya engcwele iba nguthixo okhathalayo nangalokuzuzu. Iba nguthixo nenceba thixo wethu. Ayikho enye indawo thixo esingabalekela kuyo. Moya engcwele sawubheka phi na thixo wethu singabheki kuwe soncedwa ngubani moya engcwele xa singancedwa nguwe ngoba sizihambile indawo asimbonanga uthixo ofana nawe asimbonanga njengawe ezintweni zonke wena wethembekile wethembekile thixo unguthixo nenxebe ngasoziphele awumlahlo ngowakho wena uyamkhathalela ezintweni zonke moya engcwele sizake thixo wethu nezonhliziyo bopha moya engcwele bopha bopha thixo wethu siyazama thixo wethu siyazama kangangoko sinako thixo wethu singabantu thixo wethu siyatyhafa endleleni sicela ithemba ke thixo lamandla nokholo sikwazi wena ungba uthixo ngoku nangona phakade
amen
siyabulela kakhulu
amen
siyabulela siyambulela uthixo ngendlela akusebenzise ngayo
haleluya
kodwa ke akuvumi uba mandithule ngoba ndiyazi into okokubana
uthixo
undithathe
uthixo ukhona kule ndawo
ngoku nangona phakade
amen
amen
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.